be, on a hula bia malube, a canoe na bobaratimo, ibudike, o can come and wear in a Zion, o can come back home, be, the rabbi will come, imani bayana, on a man of budike,
on a man
of budike,
on a man.
Hey. Ipata chineke Ipata no chineke me Ipata no chineke mo Ipia bo wa chineke afo Ipo wa chineke afo Ida puta no Jesus Oboro ni ida puta siya Jesus Ipia bo wa Jesus ya mo Ipo wa Jesus ya afo nwe Tupi weta kosie Akana anom ni menina na mwa Anom ni menina na mwa Ojo sa wapura mwe Ya matana bubo Makana muna na mwe Onye horo na mawo mo Ewesu Kene chere makamba Chime biliwo Iburu malazorezo Aja mwahe Opine chere makamba Mana chime biliwo Isuru mafia zorezo Una marala e
Echiche Unizo na kumbuka
Chineke mala chasya laya
Chineke Kadinewe
asasya Kasona parame budo laya
Echiche Unizo na
Holy Ghost fire to warm up our
hearts. Onye ga-agbata me, ichefu dị mbe, ọ bụ onye ga-echeta me.